waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Booliska federaalka austreeliya ayaa ku tilmaamay baaritaankii ugu weynaa ee lagu sameeyo wax isdabamarin taariikhda austreeliya. Ku dhowaad 300 askari oo ka tirsan a f b ayaa galay guryo ku yaala sydney wollongong iyo gobolka southern highland loo yaqaano oo ka tirsan isla new south wales. howlgalkan ayaa ka dhashay baaritaan qarsoodi loo waday oo f b i du waday muddo 8 bilood ah oo loo bixiyey howlgalka elboris, waxaana hagayay a f b da oo kaashanaysa xafiiska canshuuraha ee a t o da. Dadka lagu xiray howlgalkan ayaa waxaa ka mid a adam craston oo laga qabtay aqal ku yaala xaafadda xeebta ee qaaliga ee bondi. wiilkan ayaa waxaa dhalay mid ka mid a saraakiisha ugu sarreysa xafiiska canshuuraha ee a t o da, michael craston. ku-xigeenka madaxa howlgalka a f b lian claus ayaa sheegtay inay tahay baaritaan weyn oo wax isdabamarin ah, iyadoo lacagihii laga helay loo isticmaalay bay tiri in lagu raaxaysto oo nolol qaaliya lagu galo.
Some of the assets and proceeds of crime seized include at least $15 million in cash, which has been held in personal and business company accounts.
Qaar ka mid a hantidii iyo lacagihii laga sameeyey dembiyadan ee aanu qabannay waxaa ka mid a $15 million oo dollar oo lacag caddaan ah oo lagu hayay akoono shaqsiyaad iyo kuwa shirkado ganacsi, 25 gaari oo ay ku jiraan kuwa lagu raaxaysto, kuwa qadiimiga iyaguna qaaliga iyo kuwa lagu tartamo, 18 guryaha dadka caadiga ah u degaan, 12 mootooyin iyo in ka badan 100 akoono kala duwana, 2 diyaaradood, qoryo iyo weliba dahab iyo alaab kale oo qaaliya. a f b da ayaa sheegtay in dadka wax isdabamarintan ku lug lahaa ay lahaayeen shirkad mushaarooyinka maaraysa oo iyadu saxa.
What we allege is that the people involved in Operation Elbrus, the syndicate members,
waxaanu soo oogeynaa in dadka ku lug leh howlgalkan elburus loo bixiyey oo shirkadda mushaarka u maareeya lahayd inay shirkada yaryar oo ka sii hooseeya u dhiibeen hawshaas. marka qofka mushaarka la siiyo, waa in sharciyan qofka canshuurta dowladda laga jaraa oo iyagu ka reebaan lacagta. marka waxaanu ogaanay in lacagihii canshuuraha loo gooyey qaarkood oo keliya a t o da waa xafiiska canshuuraha la siiyey. baaritaankan waxaa ku ogaanay in lacago badan oo dowladda federaalka la dhacay, oo waxaanu soo ogaanay in $165 million oo dollar si khayaano ah loo wareejistay. a f b da ayaa sheegtay in kooxdani ay u isticmaali jirtay lacagaha ay leexsadaan inay ku raaxaystaan. ku-xigeenkii madaxa xafiiska canshuuraha a t o michael cranston ayaa la siiyey warqad lagu wargelinayo in maxkamad uu hor yimaado. waxaa lagu soo oogayaa ninkan inuu ku tuntay jagadii loo dhiibay oo ahayd inuu ahaa sarkaal sare oo u shaqeeya dowladda federaalka. booliska ayaa sheegay inay dhici karto inuu si aan ula kac ahayn ugu lug yeeshay arrimahan. laba kale oo ka tirsan shaqaalaha xafiiska canshuuraha a t o da ayaa sidoo kale shaqada laga fariisiyey iyadoo a t o du ay waddo baaritaan gudaheeda. sihayaha madaxa xafiiska canshuuraha a t o andrew mills ayaa sharaxaya,
the people being investigated have been suspended without pay. I cannot overstate the seriousness of these matters. Australians must have.
dadka baaritaanku ku socda shaqada ayaa laga joojiyey iyagoo aan wax mushaara u socon. arrintani waa mid aad iyo aad noogu weyn. shacabka austreeliya waa inay yeeshaan maamul canshuuro oo ay aamini karaan. dadka xafiiska canshuuraha ee a t o da u shaqeeyana waa inay yihiin dad sharaf leh oo garasho fiican leh. weliba waxay arrintani aad muhiim ugu tahay marka qofku uu yahay qof hoggaan sare ka haya xafiiska canshuuraha. michael cranston ayaa la soo taagi doonaa maxkamadda downing center court ee magaalada sydney juun 13-keeda. booliska ayaa sheegay inuu wajihi doono 5 sano oo xariga haddii lagu helo dembiyada lagu soo eedaynayo. lauren ann oo ah iyado gabar uu dhalay ninkani oo 24 jira ayaa sidoo kale dacwo lagu soo ogay, waxaana ay hor imaan doontaa maxkamadda naraland bisha soo socota ee juun. khasnajiga federaalka scott morrison ayaa ku tilmaamay howlgalkan guul dowladda u soo hoyatay.
This is a major government crackdown and what the events today with this major fraud bust today demonstrates is that
Tani waa hawl weyn oo ay dowladdu gacan bir ah ku qabatay dadkii howlahan ka dambeeyey. Waxa dhacdadan maanta oo isdaba marintan lagu qabtay ay tilmaamaysaa in haddii aad tuug tahay oo aad rabto inaad canshuur bixiyaasha dhacdo, waanu ku soo helaynaa, waanu ku soo qabanaynaa, waxaana hubinaynaa in sharciga lagu hor keeno. Waxaa kaloo ka muuqda in nidaamkeennu shaqaynayo marka ay noqoto in la soo qabto kuwa canshuuraha la gooya. Ra-iisul wasaare Malcolm Turnbull ayaa sidoo kale ammaanay hay-adaha ku lug lahaa arrintan, laakiin wuxuu iska fogeeyey in dowladdu eedahan qayb ay ku yeelan karto oo ay u ogolaatay in wax isdabamarin noocan oo kale ay dhacdo.
Our police, our agencies will catch them. Catch them.
Booliskeena iyo hay-adaheenna ayaa qabanaya, way qabanayaan, wayna maxkamadaynayaan, sharciga ayaana la hor keenayaa. Umana dulqaadanayno dembiyada noocan ah oo wax isdaba marinta noocan ah, tacadiga xafiiska dadweynaha oo noocan ah looma dulqaadan doono.
Waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S radio app. Booqo sbs.com.au/somali.